sokutanda wanjani ngibe nam ingalazi uthando wawami izokuthanda kanjani ngibe nam ingalazi uthando mundo wami izokuthanda kanjani ngibe nam ingalazi uthando. Umama wangishiya angisemncane, ubaba wangishiya angisemncane, umama wangishiya angisemncane, ubaba wangishiya angisemncane, umama wangishiya angisemncane, ubaba wangishiya angisemncane. Ngithi mama ngizokuthanda kanjani ngibe nam ingalazi uthando. Ngithi mama ngizokuthanda kanjani ngibe nam ingalazi uthando. Umama wangishiya angisemncane, ubaba wangishiya angisemncane, umama wangishiya angisemncane, ubaba wangishiya angisemncane, umama wangishiya angisemncane, ubaba wangishiya angisemncane.
Oh yeah, yeah. Ngizothanda kanjani ngoba nami angilazi uthando. Sithandwa sami ngizokuthanda kanjani ngoba nami angilazi uthando. God, winking you give me, breaking your heart like you're in close. Oh, Utando Selegit, askies in my love. Oh, yeah, askies. Then Utando Lazi, I want to ask askies in my love. Uthando wamlazi. Umama wangishiya ngisasemncane, ungibona njengokhuliswa kwentandane. Angilazi, angilazi uthando. Umama wangishiya ngisasemncane, ungibona njengokhuliswa kwentandane. Angilazi, angilazi uthando.
Umama wangishiya angisemncane, ubaba wangishiya angisemncane, umama wangishiya angisemncane, ubaba wangishiya angisemncane, umama wangishiya angisemncane, ubaba wangishiya angisemncane.